Akende. Enough is enough, eh, shimala, shimala. Koka no njagala kabaka imba ke gwanga, kubanka imbira gwanga. Njagala utambuze n'enjiri gye ntumye,
shimala, shimala.
Wabanga wali akasera kolinze, ako kwenunula mbusibe, n'okweta kuluza mbalabe. Woyita ko mugambe katuse, saba bakyala n'abaami, omukadde n'avubuse. Eddagala erikaawa lirisinga n'okuwonya, olikukuluma olituusa ddi? Katonda yamba yeeyambye, lubalembe lubeera ku mbiro nnyingi. Yakana n'olemu okutereeza eggwanga,
ekimala kimala.
Tukomye ebintu ebirabanga mu ngeri ennyimpi, kufaanana abalalu. Bafuna kyala ne wanegalika, ddala omulalu tumusinza ki? Tuyimbe, tuyimbe,
ekimala kimala.
Tuyimbe, kagende,
ekimala kimala.
Tugambe nti enough is enough,
ekimala kimala.
Ebyomulamu byavunze, n'atalifudde n'ajjafwa. Obwavu n'abulwa omukisa mu nsi yenno,
ekimala kimala.
Baana abasomedde mu buvubi obungi, ne bajja babulwa emirimu gy'okukola. Ne basangwa ku nguudo abeetunda, no,
ekimala kimala.
Be wasanga bayonka n'obalaba, envi bamezesa bwavu. Balikululira kaliba ky'ogamba,
ekimala kimala.
Wategeerera bataata baffe n'ozimula, naffe abaana baabwe n'olumba. Kati n'abazzukulu obakonkono bafuge,
ekimala kimala.
Ekiwamba abantu n'okubattira mu makubo, basuubuza okubaavuwaliza mu magezi. Babireetaana ebibalemerero bijja nakawa,
ekimala kimala.
Ebyetaaga ebijjaga tufuukira olusozi, leero omulugu bw'otunula n'osoberwa. Omuntu omu n'asula mu ssente z'abangi, woowe,
ekimala kimala.
Tuyimbe, tuyimbe,
ekimala kimala.
Tuyimbe, kagende,
ekimala kimala.
Tugambe nti enough is enough,
ekimala kimala.
Bw'obeera ggwe nange n'atulaba, ne twatula nti twakooye. Obuteekyusa busannyalaza n'onafuwa, o kyali ssanyi ne tukyusaamu. Abava sayidi emu okuddukanya eggwanga, tribalism n'esukka, okwegirisa ng'ekigota n'obutula enguzi. Omulimi okukulukusa amaziga, yali kungula okubulwa ng'akatale. Kyokka byagula biri kawereege, no,
ekimala kimala.
Bantu battanga emisana n'ettumbi, kyokka ab'omugaso mu ggwanga akutanda oveeyo nti ovuganya omukulu. Kibuuzo ekyo kuwemagere, singa tussa kimu kyensudde, ono kisoboka n'agenda mu mawanga amalala kyasobose. Ono atuubirwa butiitizi, obwannakyemalira n'omululu, ebitongole obuteetaaya byonna birinda ntuli za mukulu. Yeekubira engoma ze n'asamira, abeekyengera walukagga ku bwa mmeeya, Ssaggoona Busiro East ebeeya ttabbu.